Hello.
Hello.
Hey, hey.
Hey, hey.
Hello.
Hello.
Hey, hey, yeah.
Hey, hey, yeah.
Hello, hi.
Hello, hi.
Hey.
Hey.
Hello.
Hello.
Hey, hey.
Hey, hey.
Hello, hello.
Hello.
How are you?
Good, and you?
Hello, hello.
Hello.
How do you do?
Good, and you?
Hello, hello.
Hello.
How are you?
Good, and you?
Hello, hello.
Hello.
How do you do?
Good, and you?
Ndikamba zambili koma ndingopereka lelo ndilibe milandu ndangokukonzerani timvetsetsane popeza pano tipatsana sindikutayirani nthawi yanu mupite nayo inu mwina munamvapo zamkulu wina dzina lake uliya sirikali nyatwa wolimbikira nkhondo mvera bwana ake mchana ameneyu kuti mfa yake adachita kuphedwa mmene adafera mwina simudziwa ineso sindinena imeneyo inu mwina munamvapo za ichocho metedwa loks aja kuti chinali chilombo afilisiti wonse kuchidziwa hefe koma nkhani za malavu chinafoyira nazo ndikuphedula mufu adachicheva mwina simudziwa ineso sindinena imeneyo mwina munamvapo kuti yesu adaperekedwa womusaka wankasowa mitachi yoti amugwire ndipo munthu wina analandira dola mishani ndikutheka kodi ameneyu anali wakutali kapena odya naye imeneyo mwina munamvapo kuti azimayi alandana mwamuna mwina maziwona kuti anthu ena achotsetsana ntchito mwina munamvapo anali kupati afikira kudiwa popanga zimenezi amakhala anansi kapena akutali imeneyo kumachenjera kumachenjera iwe
kumachenjera kumachenjera
ambili wamwakulila lelo adawa dzina ndanzawo
kumachenjera kumachenjera
osangota bwana kutero mudzafa ngati kuliya
kumachenjera kumachenjera
kumachenjera osamasiza wakhalapo bwana we
kumachenjera kumachenjera
yemwe uli nayeyo akozokupatsira matenda suntha kuchira nayeyo akozokulanda bei wako chenjera yemwe umukondayo akozokuononga yemwe uti ndi nzako akozokuchotsera moyo ndanena lelo chikondi
chidata
okulubilika
kulibe
lelo chikondi wachilungambo
kulibe kulibe
lelo chanza
chidata
zokumbatirana
kulibe kulibe
lelo chikondi
chidata
wenzi leni leni
kulibe kulibe
pamaso
kumati wasa iwe
kuseli
uyuyu uyuyu hasowe kamati kwa naine
pamaso
kumati wasa iwe
koma kuseli
uyuyu uyuyu hasowe kamati kwa naine
wongala pamaso
kumati wasa iwe
akapita kuseli
uyuyu uyuyu hasowe kamati kwa naine
dali pamaso
kumati wasa iwe
koma kuseli
uyuyu uyuyu hasowe kamati kwa naine
okulubilika wachilungambo kodi pulumutsa ili ya chilendo i kodi tetesa mini moyo watu okululukila olungama
we say thank you
we say thank you
we say thank
you we say thank you
we say thank
you we say thank
you we say thank you